la manono shia na na mahaka na 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 masha. Liatana manono shana ye kanasa. Ya na manomo shara na 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 mayara. Ye ya karabasu ya nasa. Yeah. We bless you, Jesus.
Isadakana intikitazoko kadalane inyoshantani naunbisa ubetasani umikucheti katinyagi soli.
Lift your voice. Come on. Come on, let's sing it again. Yada.
Isada kana.
Intikitazoko. Kadalane.
Kadalane.
Inyang sintani. Naumbisa.
Naumbisa.
Kubekisani. You can relate with us. Jesus, you do that. Join us, sing. Jesus, you do me a Jesus, you Karakana. Hallelujah. Somebody give the Lord a shout. Amen.